NgokaJohane isahluko 12. Ngakho kuseyizinsuku eziyisithupha ngaphambi kwePhasika, uJesu wafika eBethaniya lapho wayekhona uLazaro uJesu amvusa wabafileyo. Basebemenzela ukudla khona. UMatha wayephaka, kepha uLazaro wayengumuya wabebehleze kudleni naye. UMariya wayesethatha ilitha lamafutha enadi, lodwa elinenani elikhulu, wagcoba izinyawo zikaJesu, wesula izinyawo zakhe ngezinwele zakhe, indlu yagcwala iphunga lamafutha. Kepha uJuda Iskariyothi, omunye wabafundi bakhe obeza kumkhaphela, wathi, "Yini ukuba lawa amafutha engathengiswanga odinayiru abangamakhulu amathathu kwaphiwa abampofu na?" Washo lokho kungengokuba ekhathalela abampofu, kepha ngokuba eyisela, ephethe isikhwama eba okufakwa kuso. Ngakho uJesu wathi, "Myeke ukuba awalondolozele usuku lokumbelwa kwami. Ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina aninami njalo." Ngakho isixuku esikhulu sabaJuda sezwa ukuthi ulapho, beza ke kungenxa kaJesu kuphela, kepha nokuba babone uLazaro abemvusile kwabafileyo. Kepha abaphristi abakhulu benza icebo lokuba babulale noLazaro, ngokuba ngenxa yakhe abaningi babaJuda bamuka bakholwa kuJesu. Ngangomusa abantu abaningi abafike emkhosini sebezwile ukuthi uJesu yeza eJerusalema, bathatha amahlamvu esundu baphuma ukumhlangabeza, bamemeza bathi, "Hosiyana, ubusisiwe ozayo egameni lenkosi, yebo, inkosi ka-Israyeli." UJesu esefumene imbongolo entsha, wakhwela kuye njengokulotshiwe ukuthi, "Ungesabi indodakazi yaseSiyoni, bheka inkosi yakho iza ikhwele etholeni lembongolo." Lokho abafundi bakhe abakuqondanga ekuqaleni, kodwa esekhazimulisiwe uJesu basebekhumbula ukuthi kulotshiwe lokho ngaye nokuthi babekwenzile lokho kuye. Ngakho safakaza isixuku esasinaye lapho ebiza uLazaro aphume ethuneni emvusa kwabafileyo. Ngenxa lokho isixuku saya samhlangabeza, ngoba sasesizwile ukuthi wayesenzile lesi sibonakaliso. Ngakho abaFarisi bakhuluma bodwa bathi, "Niyabona ukuthi anisizi lutho, bheka izwe lonke liyamlandela." Kwakukhona amaGreki athile phakathi kwababenyuka ukuba bakhuleke emkhosini. Lawo ke aya kuFiliphu waseBethsaida laseGalile, acela kuye athi, "Nkosi, sithanda ukubona uJesu." UFiliphu weza wamtshela uAndreya, weza uAndreya noFiliphu basho kuJesu. UJesu waphendula wathi kubo, "Sasifile isikhathi sokuba ikhazimuliswe indodana yomuntu. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, uma inhlamvu kakolweni iwela emhlabathini ingafi, ihlala yodwa, kepha uma ifa, ithela izithelo eziningi. Lowo othanda ukuphila kwakhe uyalahlekelwa yikho, nozonda ukuphila kwakhe kulelizwe uyakulondela ukuphila okuphakade. Uma umuntu engikhonza, akangilandele nalapho ngikhona mina, soba khona nesikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza, uBaba uyakumazisa lowo. Kalokhu umphefumulo wami ulusizi, ngizakuthini na? Baba ngisindise kulomzuzu, kodwa ngenxa lokhu ngize kulomzuzu. Baba, khazimulisa igama lakho." Kwase kufika izwi livela ezulwini lithi, "Ngilikhazimulisile ngobunye, ngilikhazimulisile." Ngakho abantu ababembezwa bathi belduma, abanye bathi ingelosi ikhulume kuye. UJesu waphendula wathi, "Lelizwi alizanga ngenxa yami, kepha ngenxa yenu. Kalokhu ngukwahlulela kwalelizwe, kalokhu umbuso walelizwe uza kugxoshwa. Mina nxa ngiphakanyiswa emhlabeni, ngiyakubadonsela kimi bonke." Lokho ke wakusho efanekisa ukufa kumfanele afe ngakho. Ngakho isixuku samphendula sathi, Sizwile emthethweni ukuthi uKristu uyakuma phakade. Usho kanjani wena ukuthi indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa na? Ingubani le ndodana yomuntu na? Wayesethi kubo uJesu, kuseyisikhashana ukukhanya kukhona kini. Hambani nisenokukhanya ukuze ubumnyama bunganehleli. Ohamba ebumnyameni akazi ukuthi uya ngapi. Nisenokukhanya kholwani ngokukhanya ukuze nibe ngabantwana bokukhanya. Washo lokho uJesu wamuka wasithela kubo. Ukwahlulelwa kwabaJuda ngokungakholwa kwabo. Kepha noma ebezenzile izibonakali sezingaka phambi kwabo, abakholwanga nguye. Ukuba izwi ka-Isaya umprofesi ligcwaliseka likhuluma lokuthi, Nkosi, ngubani wakholwa ngokushumayela kwethu na? Ingalo yenkosi yambulelwe bani na? Ngalokho, babengekholwe ngokuba u-Isaya washo futhi ukuthi, uphuphuthekisile amehlo abo, wayenza lukhuni inhliziyo yabo, funa babone ngamehlo, baqonde ngenhliziyo, baphenduke ngibaphulukise. U-Isaya wakusho lokho ngokuba ebona inkazimulo yakhe ekhuluma ngaye. Nokho, abaningi nasezikhulwini bakholwa nguye, kodwa ngenxa abaFarisi abakuvumanga, funa bakhishwe esinagogweni. Ngoba babethanda udumo lwabantu kunodumo lukaNkulunkulu. Khona uJesu wamemeza wathi, okholwa yimi, kakholwa yimi kepha ngongithumileyo. Obona mina, ubona ongithumileyo. Verse 46. Ngize ezweni ngingukukhanya, ukuba yilowo nalowo okholwa yimi angahlali ebumnyameni. Uma umuntu ezwa amazwi ami, engawalondi, lowo angimahluleli mina ngokuba angizange ukuba ngahlulele izwe, kepha ukuba ngisindise izwe. Ongalayo engawamukela amazwi ami, unomahlulelayo, izwi engalikhuluma yilona liyakumahlulela ngosuku lokugcina. Ngokuba mina angikhulumanga ngokwami, kodwa uBaba ongithumile nguye onginike umyalo ukuba ngizakuthini ngikhulumeni. Ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade. Ngakho ke lokho ngikukhulumayo ngikukhuluma njengalokho uBaba angitshela khona.